Exclusive from hotvibes.cr.
Voice of Africa. What if I don't have your super apple? Linda Bona would have a winner. Nasini Kisa, Amakaya, Bapaluni, if you want to receive your cover. What if I don't have your chili apple? Kabukina tatina kwisa corona. Kwati maino tamantu ipeye pokumagasa. Fuema sana nemyeo. Kutote la tatina.
Na ujafe wino.
Yata.
Itefike sama ilo. Yata mbele presha disiba tatina. Na ujafe wino.
Awe wata wata.
Jehova Sancho.
The professor.
Chano echi tuwaji sangana pureza. Lesari esiba mapureza. Lele kutifia wa mapalineba. Misa kamana.
Na mchela pamo.
Analisa sasa kumayati. Lekeni sime kumayati.
Kumayati.
Isa sasa kuketu. Lekeni sime kuketu.
Kumapine.
Nakaya kusuma kubasungu. Takapuza na kasuma.
From hotvibes.cr.